It's a Sungwan production.
Oh, oh, oh. It's your boy, it's nice. South be Jakwata, Jakwata, Jakwata.
Sungwan.
Yira yiri watu sande. Echidongo Jakwata tukuruke. Waita leta na nyenete ye. It's a weekend time, time, time. Yira yiri watu sande. Echidongo Jakwata tukuruke. Waita leta na nyenete ye. It's a weekend time, time, time. Ya kamoto kali nyendo fukeho. Mbuzile na waini nyendo shomeho. Ndezira banywa nyendo bazine. Tuzine, tuzige, tuzinywe, tukanywe eh. Sente na wakubika chisika kanya. Sente na waku inga chisika mera. Shazile muku zige, shazile muku zinyo. Tuzige, tuzinywe, zirikomu tuto. Wazibichira kisha nangamira. Ngwa kafaya sisika na yefuza. Chomu kwase tuzige, chomu lete tuzinywe. Manyani weekend yo. Wazibichira kisha
niyo moto yanje echo kuja cho kunywa niyo kodi yanje na sikola kazi wana zinge no we chanje kodi kodi kalibu mwena mulireje kodi nale exe abandi mubishenje wazibika mazimazi nalibge vienje utambuza na mindi nyo ni mchidongo nebye bakuru na batoshoza wakadogo nakuleta na zina na tera netutu oino mchiga nyo wenyi no muhutu kawayo mumadala turanyo miramba kamkwate swizi otashamba shamba kodi kodi kalibu mwena mulireje kodi nale exe abandi mubishenje Wanzi vika mazimazi na lipke vienje
Yira hii wetu zande Echidongo Jakwata tukuruke Waita leta na nyenete ye It's a weekend time 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 Yira hii wetu zande Echidongo Jakwata tukuruke Waita leta na nyenete ye It's a weekend time time time
Mwishijila hanu ya nyewe mkwate ho Wabatale na nyewe ndase kwenye ho Nebjensi kanywa nungu nituja ye kwa ho Nesina kulecho kunya watu mazakwa yo
Every night is a party, every night mchidongo Omutono mkulu tona nitunya chupa Habani hashisha kubabani hafepe Walo kutele chiko mas nazigantela Watamule vinkongo no hendyo mkongo Wazina za kalipso na zina chidandali Yazina kamini dance dance disco Wazina talanta double S disco
Yira hii wetu zande Echidongo Jakwata tukuruke Waita leta na nyenete ye It's a weekend time 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 Yira hii wetu zande Echidongo Jakwata tukuruke Waita leta na nyenete ye